sibigeragezo awejwe ryo mwanzi ribarire kuganza ari kwejwe ryawe rizana ryo ngorera ishimira ko wowe ugawe ufata umwanya no gukomeye mazuka mu muri zungiruti
Gahinda gasaze tayagurika nshaka kuvamo unyereka ibuye ryiza ryo gukandagiraho burya iryo buye ni Yesu ahora nyinginga mbwira ati oya nukangwe nagacitse ugakomera
Yasezeranye ko mu mibabara babarana